SBS Radio.
O le whailoa inga Donald Trump ma Kim Jong-un i Singapore i le aswananafi. O le teimi mua mua le nei ua whailoa i aise peresetene o Amerika ma se taitai o Korea i mātū. O le atunu o Korea sa nā o le tasi lava, ai o le taua lea e wha ingoina i le talafa asolopito o le Korean War, na ola i le tausanga e afe iwa se laulima se fulmalatolu ina ua vaelua ina Korea i mātū ma saute, ma amatai le whainga mālo kominisi i mātū. E ui le whailoa inga le peresetene o Korea i saute Moon Jae-in ma Kim Jong-un ni le masina na tenei, o le tūlanga o Korea i elua, o loo vaa i se o ngā ele e wha kilomita le lautele e wha aingoina o le demilitarized zone, ma o loo wha saina pia e Korea i mātū, whemala ngā inga sa oloto i le vaa ma saute. Talu mai ona vae luaina Korea na mōli mawina le mālosi o whainga mālo demokorasi Korea i saute, a toa ai ma le māua lunga o lona tamāo a inga, pe a whaatusa isi atunu o Asia. Pei ta i mātū, na amatai le pule kominisi, ma mōli mawina ai le mativa ma le wha apolonga ina o na tangata. O seitu a inga whainga mālo kominisi, e ese mai mālo kominisi Rusia, ma saina, ona o le pule a toa na i le tangata e ngoa i a Kim Il-sung me le tausanga ia feiva sa lau faa sa fun ma le valu se ia maliu i le tausanga ia feiva sa lau iwa sa fun ma le faa. Na sa soo mai ei malona atali i o Kim Jong-il ma i le iwa faa sa ia maliu le lua afe sa fun ma le tasi. Lea na sa soo mai ei ma le atali i malona atali i lea o loo ta ita ia nei Korea i mātū Kim Jong-un. Ona o le tūlanga wha alilo lilo le whainga mālo, ma le lesa o loto o wha salaunga, e le tele se si la fia o le lalolangi i Korea i mātū, se i vanga nā le mālo si o le tetee i ana whainga lu i tau ma le mālo si niukilia. Na wha aingoina George W. Bush, i le taimi o peresetene o i a tau avea le tofi peresetene o Amerika i le tau sangai lua afe ma le lua o le Axis of Evil.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger.
George W. Bush, ili teimi o ia tau ovea le tofi peresetene o Amerika. O le polokalame o a upenga a Korea i mātū na amata ili tau sanga ya feiva se lau fitu se fulmaleono, ma na mawhai o na whanaina sana roketi se Scud missile e iaima se a upenga ili tau sanga ya feiva se lau walu se fulmalefa. Talu mai le a feiva se lau walu fa na whaia e Korea i mātū fa te inga o le malo sini ukilia e ui ili te e o malo au fatasi maisi atunu o le lalolangi e maise lava o na tua oi i Korea i saute mai Japani. I le tausanga e lua afe se fulmaleono, na whaailoa mai e Kim Jong-un, ua lātou fausia se a upenga niukilia, e mawhaio na o i laufanua o Amerika, pe āwhana mailo nā tunu u.
The entire United States is within range of our nuclear weapons, and a nuclear button is always on my desk. This is reality, not a threat.
Le whaaliliwina o le saunoanga, mailinga ngana Korea, a Kim Jong-un. Ina ua whaia se whataita inga o seisi a upenga i le masino iu lai o le tau sangana te nei. Na fola folai e Donald Trump i luma o le whono au au a malo au whatasi. A wha au au le tūlanga o Korea i mātū. Na te wha au ngā ina a toa le malo si o le militaria Amerika e matua tu i pala ina ai Kim Jong-un malo nā tunu u.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. That's what the United Nations is all about. That's what the United Nations is for. Let's see how they do.
Donald Trump. Ilu mole fono awa o malo au fantasi. Ai o ta alongo le Winter Olympics si Pyeongchang i Korea i saute le amatanga o le tausanga nei. Na atangi e mai eise swinga ina ua tau waa fantasi Korea i saute ma mātū i le au ma le fua e tasi. Na sa soo mai ei ma le feilua inga ta i ta i o Korea i lua ma whaavae ai ma seala fua i le feilua inga. E pei ona mōli mawina i le aswana nafi i le vao le peresetene o Amerika Donald Trump. Male taitai o Korea i mātū, Kim Jong-un.
Kim Jong-un was, he really has been very open and I think very honorable from everything we're seeing. Now, a lot of promises have been made by North Korea over the years, but they've never been in this position. We have been very, very tough on maximum pressure. We have been very tough on, as you know, trade. We've been very, very tough at the border. Sanctions have been the toughest we've ever imposed on any country. And we think it'll be a great thing for North Korea. It'll be a great thing for the world.
Donald Trump. Na saunua se suiso upu mo le peresetene o Korea I saute Moon Jae-in na o Korea e lua saute mamatu e mafaio na fofo ala mea awa se file mutu mau I le peninsula o Korea.
I'm positive that we'll have a better future for Korea. And the, as far as the issues and the problem on the Korean Peninsula, we are the owners and we are responsible to resolve the issues.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.